Champion Studios.
Oh, na, na, a big classy. 006, tumbari.
Shere bila mamanzi ni uongo. Sunajua wanatukoleza. Tukinyo tunavopati na uhondo. Paka bi anabembeleza.
Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu anajileta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe mbe.
Apa kushoto. Nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia. Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu anajileta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe mbe.
Apa kushoto. Nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia.
Hii pati haichaguirika. Vienyeji wanakubalika. Na shereni ya kila mtu. Kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi. Wa whiskey mwendele kudansi. Jina wine mwendele kuwine. Watu wa soda nyimu pewe straw.
Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu anajileta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe mbe.
Apa kushoto. Nimejawa na watoto. Hatuna pressure. Tuko happy tunafurahia. Tunapenda mushene.
Paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza.
Paka mademu anajileta.
Napenda pombe mbe. Ninyo nilewe zini bebe mbe.